Sita, nyangu kwata kuwa like baby sita. We kwata sita, sita. Nyangu kwata kubo kwa si baby sita.
We kwata sita, sita. Nyangu kwata kuwa like baby sita. We kwata sita, sita. Nyangu kwata kubo kwa si baby sita.
Yeah, si movie, no chili movie. We fula wakabi, nzali nevi ya kabi. Mwais mga bobi, mchamunga sobi. We simula kapida, teba mchituli. Kati mpa, pa, pa, mvuke mu.
Talina infection,
see the body, see the body, see the body, talina virus. We quarter sita, sita. Nengu quarter kwa lai baby sita. We quarter sita, sita. Nengu quarter kubo kwa si baby sita.
We quarter sita, sita. Nengu quarter kwa lai baby sita. We quarter sita, sita. Nengu quarter kubo kwa si baby sita. Bakula watu mami toga tako kago mobili. Baby yo ubana kolabo. Bona 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 uni. Wetu ukabula la chini kuwa bafere. Rafu ya bafere. Tokirizi wakula bana kubia jabigere. Uchukula mami cho from head pekubigere. Yeah pekubigere. Yeah pekubigere. Yeah you gonna kill me someday yo. You gonna kill me someday yo. Yeah onzita baby onzita. No tu se baby onzita.
Kati pa pa. Panfugemu, utamatida nedanzi demu. Pa, pa, panfugemu, utamatida nedanzi demu. We kwata sita, sita. Nengu kwata kwa lagi baby sita. We kwata sita, sita. Nengu kwata kubo kwa si baby sita.
We kwata sita, sita. Nengu kwata kwa lagi baby sita. We kwata sita, sita. Nengu kwata kubo kwa si baby sita. See the body, see the body, talina infection. See the body, see the body, see the body, talina virus.
See, see, see the body, see the body, talina infection. See the body, see the body, see the body, talina virus. We kuko na body, namba karibu. Kula womu yangu, uwe jaribu. Round mukaga, chiba taratibu. Frankula solo beza siri wa maribu. Kati, Josh King Panting, Eddie Weezy,
Yosko King.
You know what it is.